Us Nas Music. DVD on this one.
Hey, said the man, I'm a businessman with a business mind. Listen. Makubaliano tunafanya na ma witness. Slated deal za kujuana kwenye business. Wanasoma milimita kwenye thickness. Na nina hesabu kilomita kwenye distance. Niko strict kwenye details. Na nina resell na kuseli kwa little. Na kila senti nawekwa kwenye budget. Bila place usiniweke kwenye advert. Dream ni kuadvertise kwenye kila jazz. Ukiwa na ujuzi na kuadi kwa kazi hata bila vyet. I know reputation is better than money. And more education ndo inafanya tupambane. Failure is the word I hate most. Na belia huniongoza ni see lost. Ukini check ni boss boss. Snaga hizo pigwa za kitos tos. Na I protect value yangu ni all cost. Tusha pigwa sana na jua la utos. Ni mwendo wa full force. Chochote na chohendo na jua source. Kwa hii life everything is possible. Kunjua nafsi ili uchange the impossible. Wenye fikra hasi si wapi na fasi. Ni mwendo wa kazi na sipamba ni harakati. Game iko wazi. Ushindi ni wa baraka za Mungu sio bahati.
Ups and downs, wins and losses. Kila nachopata na shukuru siku zote. Kama sio leo, basi kesho usichoke. Mshara sisi mizi kazi tembo, but it's okay. Mapambano ni mwanzo, kati na mwisho. Haikuandikwa kwa rahisi, so siogope vitisho. Pige moyo konde, just pray. Pige kazi nyingi mwisho, jasho litapay. Hustle every day, ndio zeto tupotei. Na subira vuta heri kila siku atukose. No I'm saying, nigga nice stand kwenye business. Nigga na stick kwenye realness. Nigga na run hii michongo. They be tryna keep me down. Kuniangusha ni uongo. Call me baby boy. Bado tuna zicharaza. Flavors za kibongo. You can call me big brother.
Hii ni saa ya biashara. Business time. Kucheza shamia mala. So nilipe ndo ni sign. Nilipe ni sepe bele nine. Iwe fine. Muda hautugoji na hatuwezi kurewind. Pesa hazichoki. Kutwa zina run on my mind. Hazitoshi toa jam kwenye line. Na pia hazichoshi hazichumu. Wenye matawi ya banki. Na ndio maana hata senti unichuni. Paka siku niwe mkurugenzi wa kampuni. Niko office. Nisione naendaresi kakatuni. Tutainua na vipi kiuchumi. Marafiki kwenye viki. Hawakubariki hata shinkumi. Iwe Kilimanjaro ama Kenya Airways. Wache kwa mtaro piga picha kwa staircase. Biashara ubepari usitarajie fair play. Masafa ya mbali wapasulie airwaves. Na wasopenda utoboe wata player hate. Wanga kwa kuroga wata stay up late. Ain't no time for the bullshit. Ukinijia na upuzi si reply wana blue tick. Unju.
Biashara yangu ni muziki ndo maana moyo una heartbeat. Pia mtaji kipaji nafanya track hit. Black belt mimi nimevishwa kama sensei. Nafanya mchezo simple in my mind wanna get paid. That's why najibusti kila muda. Aso zangu ndo AK za kulita futa fuba. Usishangayo kitherao unachofanya. Na watabisho kiwa mbio umemona Mr. Kesho jana. Nauza samaki Mwanza pia korosho kama konde. Kirumba hata Barcelona na mgeuza kibonda. Na kufa tatu bila tatu kwa nunge. Mwade rampra nipe pesa ndo tubongi. Muziki ni biashara ambayo waitaji pupa. Ukireta masihara utashia kubaa supla. Neza sema siri mnofu nitambulia mifupa. Weni nuu na unajenga safina na jike shupa. Pambana uspotezwe na miluzi. Mana kuna muda atangombe anakula wambuzi. Washikaji mejawa chuki afte jabu spotei. Lichokuja kugundua waziri mwana ni fei.
Yeah, I'm just minding my business. It's that business time to align with the winners. Miamale inacha record kwenye books kama Guinness. New year tunaanza tena zero Joe witness. Faida ya kuinvest years ago. Hatuna interest na mikopo yenu tuko na principle. Bread inazidi kuwa multiplied ni biblical. Wazewa streams tufuate upate physical. Corporate tunaingia tu mazima. Una hate tumejichimbia ni uvivu tu wakulima. Sio bure kuna vitu tu umenyimwa. Akili haiwazi pesa ukipewa kitu tu umezima. Maisha Instagram ina wa stressi. Brandi na yumba kama jam kwenye slesi. Pese na zunguka sio scam. Tuko blessed direction. Mekosa hands kana na bet. Usione na jitenga. Tujuane nani member. Tambua ifani jenga. Mezani kuwa na plani nenda. Azna sina run agenda. Wanataka niwe money lender. Bado na baki kuzisaka soma mwanzo wa jina money mendra.
Jap yeah. Jo, haijapigwa kazi kanjuru kwa jeshikwa au mtende dhambi ni sujudu kwa misa kuhusu kabisa. Hakika mina tanda ka ufungu wa giza, mfanya biashara huru nuru ka uhuru mefika. So when we talking money zi reflex or we talking investment, ipi ni ipi machache diri kuliko mkebe si shindwi alipo mzembe. Tambua ulipo mzembe jembe lijawai kuulima msingi ulio shiba zege. Ha! Mzawa sawazisha mishe, walungana huga wana sikia wasiku gawa nyishe. Usawa kwenye sawa sawa wishe, sindo hawa hawa na tupo sawa sawa na vision. Yeah, so ni power moves a respect, power move na skill set. I smoke sawa then an hour to the still rest. Divawa funza nite dawa kubwa dispeni na vyo igawa luga kani meyanda kwa mistake.
5 AM nigga I'm on the road. Mimi bonge la hustler, bonge la bisho. Now kitaka kuniona lazima wena do. Kama auna please take your broadcast home. What you talking about? Ukiwa na pesa ndo unatamba, I ain't got no doubt. Ukiwa na pesa takushimwa lo good that out. Watakusikiza toki put your in their mouth. Look, tafuta pesa brother nakwambia. Tafuta pesa chakulia lia. Tafuta pesa bro, mana bila pesa wa mademze utaishia kuangalia. Tafuta pesa wachi kumba bia. Tafuta pesa chakulia lia. Tafuta pesa bro, mana bila pesa kila mtu tamwita bro tatuamkia. Alafu cheki navyokwenda wanafuata mkia. Wakitoki bao kama babi mia. Na utapigwa bao kama ujanisikia. Pesa takustiri baba ta kama unakiba mia. Ukiwa na pesa tumia kili kui duplicate. No mana squeezing na vikao vingi na ma corporates. Zikija deals kuni cheki awa hesitate. Vikao vyangu ni suit and tie na kunegotiate. Si complicate.
Yeah, hii ndo time ya masuti na tie. Ukileta ufala kwenye mkwanja na kushuti walai. Hapa ni loyal niggas only, mamluki ya wakai. So kama wene moja wao, toka nduki utadai. Mind kwenye pesa niko fine. Kila sekta mikataba ya madili tuna sign. Tuna sepa to define kama chasers. Time for the paper kwa makini sana ukija cross line na kuteka. Yeah, uaminifu ndo kigezo. Mipaka inazingatiwa kuwalifu sio michezo. Punguza sana story, let the issue twende level. It's a business time, kila kitu kiko stable. Muda mwingi ni vikao vya kikoporate. Kumisa takimoja ni unfortunate. Pesa ndo kitu pekee unipa confidence. So kinita P for pesa, that's a compliment.